kwanja nawe mpuliriza bwembo mukyamu mpabula kyenva nkulindako gwe n'ole mwena okusubwa yanguwako n'owulira bino bikwasa n'ennaku ate bikwasa n'ennaku ebyo yabitegeera wabula nabijereka yanejjusa oluvannyuma
Okay, you
kumanya abalaluse abawala balero n'abalinzi ab'ebibuga ebyange ebyennyimba muteba byagala mubikwasa n'otulo batono nnyo ababiwagira mpoza abatono ab'amagezi wabula kitalo nnyo kale gwayagala mpozi ne kyakakyaka n'oluzulu olw'amakeba omubuuza byagambye tyaanzina buzinyi batusimanyi kyagamba tulabye okuzaalira ekkubo alekayo ebyamakulu mwana jjo ekyokuyiga akakyamaamamera kyagolokoka